music of Nigel and Africa.
I want all the land and in the where you don't got in the drum. I want all the land and in the world.
Ya mere nwanne m ye jina gị anya atụkwa n'ude n'obi ilu maka na ekwesị nwere ike ibili imegide gị site n'aka onye ahụ nke ị na-atụbaghị anya na ọ ga-eji n'ihi nchegharị gị mesie gị ike. Ekwesị nwere ike iji ọbụnadị onye ị hụrụ n'anya kpasue gị iwe. O nwere ike ibili dịka ebili mmiri imegide gị site n'aka nne gị maọbụ nna gị naanị ka ị wee ghara ịgba ọsọ ndụ a. Ma ana m asị gị jisikwa ike o maka na anyị nwere olileanya dị ngọzi. N'ihi nke a atụkwala egwu onye ahụ nke pụrụ ibu na anụ arụ sọsọ kama tụkwa egwu onye ahụ nke pụrụ ibu anụ arụ ma tụkwaba mkpụrụ obi n'ọkụ ala mmụọ nke bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha.
ekuli we wangwa megide nwanne nwere ntachi obi na bọzọ anyị nwere olile anya dịkọ mgbe ihe niile nke dị narị ga ekuli we wangwa megide nwanne nwere ntachi obi na bọzọ anyị nwere olile anya dịkọ dị anyị nwere olile anya dịkọ dị mgbe Jizọs ga-acha ihe na omume anyị nwere olile anya dịkọ dị eze Jizọs bụ olile anya anyị nwere olile anya.